Olimu wangu zimuganda wange. Togwa musubi. No matter what situation you're in. Okay.
Fita muna kukutuka wetuli ntebe bayi watagwani emasoni. Tukubane ntoli jay made my beat. Oli wamanyi, oli kwa lal. Bino kuzikola na fedwe ya gale. Ziva mtu yo leka kwa tulake. Mbela weta bukata wefu masi. Hiti zija fuka ntebe kukapala.
Champion never give up. Champion never warm up. Champion doesn't lose up. Champion tapo wamu. Champion never give up.
Champion
never warm up. Champion doesn't lose up.
Yeah.
Champion tapo wamu.
I tell my mother, don't tell me father. Never give up, never lose hope. Mpola na mani, oda kuangula. And see nene, I remember those days. Sent the kafula, ngwa ino kutoba. Ulimumbela, nyikilo save. Ziva na sala, chicha jehudo. Adam umesala. Yeah.
Champion never give up. Champion never warm up. Champion doesn't lose hope. Champion tapo wamu. Alemela ku. Champion never give up.
Champion
never warm up. Champion doesn't lose hope. Champion tapo wamu. Alemela ku. Mama champion, singa champion, konja champion, tata champion, indi champion, only champion, only champion. Yeah.
Watakante yuwanange mungole. Tuino kuzikola na fedwe ya gale. Ziva mtu yo leka kwa tulake. Mbela weta bukata wefu mase. Chikanye chona bange chilala. Mwana kwe wande oja kuchikola. Leka kwe nyoma na we osawola. Hiji zija fuga ntebe tukapala. Togwa musubi banange topo. Webe febya mukisa tonyu vyatogo. Tulikushuwale nyoza chokute. Obide oki banange mwevale.
Never give up. Champion never warm up. Champion doesn't lose hope. Champion tapo wamu. Alemela ku. Champion never give up.
Champion
never warm up. Champion doesn't lose hope. Champion tapo wamu. Alemela ku. Omutembe avugeti gali. Oa boda boda. Omusomi